Minamba Sela Media. Minamba Sela Media.
Kamchezo fani kakuzum dobala, kichalenti fani TikTok mbakala. Changanya wa ubongo, piga kichwa kakecha. Tunenda kushoto na kulia adila. Na changa mkani kikole, utamuna ninoge. Unani changanya atari. Na sauti nzuri unavyoni mbi, nafanya kama unari. Umeni vuluga akili. Oya ukiwa na uhakika na posho. Changamka. Wanaume bado mpaka kesho. Changamka. Oya umjua wewe ayo mateso. Changamka. Sika lewa mwaga posho. Changamka. Kiba. Changamka.
Supplier, me number supplier.com.
Oya, we tell them, boy. Casino City, December, boy, I go my. Who is that? I'm a toka. Not a fame kufa. Pira me toka. Jack, if you come a fisher. Kayama Kainoka. Kabakana Yusha. Yay, yay, Zima was on a picture. We got only. Dampereka wana. Namimi, Dampereka wana.
That's your last
thing.
Changamka. Changamka. Changamka.